Mr. Zoo, baby.
Yeah.
Bridget Moore, what's up?
126,
yeah. Yeah, yeah.
This is awesome. Yeah.
Sigita's in the building, baby. Yeah. Ah.
Nishakuwa super lego maisha nilopita nikaisi kama mitego round to the top yani mambo yako mega kwenye meza ya mafanikio wezi tega jamini njia ziko nyingi unaweza kupita ukakutana na vigingi jamini weso kama pimbi ukikosa mkia wezi kosa na shilingi na moyo na visa ya nini muda wa kutia uruma tushapiga chini comfortable mind wala swezi kudeny napata ninachopata na shukuru that's fine way to the top like time to shine na mengine mengi ukisikia yeah that's mine
from zero to the hill from Jalalani paka San Siro kikweli Mungu ameniona na mimi from zero to the hill yani Jalalani paka San Siro kikweli Mungu ameniona na mimi
kama upo kwenye koma najua huko na ndoto kuwa music transformer it's on attack abuse use kwenye ngoma either win ama lose si confuse zamani poor innocent okanita usual suspect na upo mtoto geti na nkimkata ta request leo tunacheza golf na Tommy Hilfiger with the best nkitema speech utasema ni jiga manifest wala uhitaji waganga utasaidiwa na Mungu kipata unakula bata ngine saidia na ndo heshimu jasho la baba tabu za mama nyumbani pilika za uko na familia wende mimi fanya for the streets na wanangu waloko jela wale wanangu masnitch wako mtani kazi jela sako pakiwa pakava kuna mchuzu sija mbwela usiwe kavu sifa mwanaume kuwa na hell
from zero to the hill from Jalalani paka San Siro kikweli Mungu ameni